Locus Production.
Maisha ya dunia ni noma, wetulia, mabonde milima kulia, lazimu tapitia. Maisha ya dunia ni noma, wetulia, mabonde milima kulia, lazimu tapitia.
Washinda ukiteta, hati kazi hujapata, fursa hujapewa, unawapagawa. Maisha bora, mwamini Mola, kumbuka omba, lazima sala. Maisha bora, mwamini Mola, kumbuka omba, lazima sala.
Itabidi tutafute, tusake yo mukate, do maisha imarike, tuombe tupate ajira na baraka.
Maisha ya dunia ni noma, wetulia, mabonde milima kulia, lazimu tapitia. Maisha ya dunia ni noma, wetulia, mabonde milima kulia, lazimu tapitia.
Maisha ni kupana na kushuka, lazima struggles kadhali kafungu walango and stand tall. It's not easy kuget his door. Leo struggles, kesho bingo. Your time is close, don't fear. Focus na success and trust in God. Never give up, never give up. Trust in God.
Trust in God.
Yes.
Wacha kulia, shida za dunia. Uombe jemedari generale Manueli anakujali. Usikate tamaa, matunda iko mbele. Wacha kelele kama Mungu mbele. Maisha iendelee, sote tusonge mbele. Usikate tamaa, matunda iko mbele. Wacha kelele kama Mungu mbele. Maisha iendelee, sote tusonge mbele.
Maisha ya dunia ni noma, wetulia, mabonde milima kulia, lazimu tapitia. Maisha ya dunia ni noma, wetulia, mabonde milima
ya boss inki ogokora otagete chef ki arago subuche machi na fishnet. Is it that you want to get worried? Can I get a door closed? Oh, get the cloud up. Jamie keep cloud up. I see the later in the tenor and get myself mimicry. Even though two chat me see with the cry. Cause I've got a him, the Holy Trinity.
Tapiri tutafute, tusake yo mukate, do maisha imarike, tuombe tupate ajira na baraka.
Saka saka kaka, ngangana ngangana, maisha kama kalata. Labda leo utapata, kesho ya kutakosa. Jogope ufikili utafuta kusingizia, hakuna kusinzia. Bidi yako ndio goda na ngoje.
Usikate tamaa, tuombe tupate ajira na baraka.
Maisha ya dunia ni noma, wetulia, mabonde milima kulia, lazima